Sikia, kwa nini kesho? Kwa nini kesho? 4, 8, 5, 8. Hadijo kikam kila saa umevadera, unatesa, una Halimo kikam kila saa umevadera, unatesa, una Amina kikam kila saa umevadera, unatesa, una Fatuma kikam kila saa umevadera, unatesa, una Kila mtu na wake, mwenye anashauri ni zake. Shike mkono baby tende dance, acha ni kupande pande. Kila mtu na wake, mwenye anashauri ni zake. Shike mkono baby tende dance, acha ni kupande pande. Check and have a bounce your ass, jiggy jiggy jiggy. Check and have a bounce your ass, jiggy jiggy jiggy. Take another 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 bounce your ass, jiggy jiggy jiggy. Boy wa jiji anapenda venye na tema, demo kijiji napenda venye tetema. Sikia hizi tena na ngoma za rema, na break your spine kana taka kwa kilema. Boy wa jiji anapenda venye na tema, demo kijiji napenda venye tetema. Sikia hizi tena na ngoma za rema, na break your spine kana taka kwa kilema.
I say break your back up at midnight, alafu morning jioni kupe breakfast. Only God kwanga witness you mean niki siwezi sema. Nilimtoka vibaya likuwa instinct, na instinct mimi nsave kwa hii business. Samu semu kwanga gift, lakini njuti zangu kena triplex. Nasema pretty girls kwanga jealous, vile si drunk in love kwanga tender. Attitude doja ipenda, vile niki touch your breast unakwa famous. Mini pretty boy, yani pretty na swaba mangi Oscar boy wangu na bribri. Sometimes situation kwanga tricky, kadijo kika muno juta kwanga fiti.
Hadijo kikam kila saa umevadera, unatesa, una Halimo kikam kila saa umevadera, unatesa, una Amina kikam kila saa umevadera, unatesa, una Fatuma kikam kila saa umevadera, unatesa, una kila mtu na wake, mwenye anashauri ni zake. Shike mkono baby tende dance, acha ni kupande pande. Kila mtu na wake, mwenye anashauri ni zake. Shike mkono baby tende dance, acha ni kupande pande. Acha ni kupande pande. Acha ni kupande pande.
They can't be as honest.